kimubiti. Kifuwa ni sasita maparachichi. Hakiongea na data vire na kasauti. Hakitembea mwendo wake ni nuksi. Ninapenda kinyonga, mwendo kama kinyonga. Moyo wangu anakonga, sepura ke majanga. Hakipita mutani ni mushangawo. Alivo sexy late, wanazima kwa meme wa mugawo. Anawa mixile. Akipita mutani ni mushangawo. Alivo sexy late, wanazima kwa meme wa mugawo. Anawa mixile. Ninataka tucheze, Simon, yuko wapi kimwari? Simon, ninataka tucheze, Simon, yuko wapi kimwari? Simon, ninapenda kinyonga. Mpaka chini, mpaka chini, aya. 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 Analeta matata, kama jini makata. Na nikimkamata, nitampa masaba. Yani mbembe 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 kamshumari, na vyonga nga 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 bebe kamshumari. Yani mbembe 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 kamshumari, na vyonga nga 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 bebe kamshumari. Ninataka tucheze, Simone, yuko wapi kimwari? Simone, ninataka tucheze, Simone, yuko wapi kimwari? Simone, ninapenda kinyonga. Mpaka chini, mpaka chini, aya. Ninapenda kinyonga.